baka abalondebwa okukiika mu Paalamenti ya Uganda ey'12 batandise okukuba ebirayiro ebibafuula abaka ba Paalamenti abajjuvu okukiikirira ebitundu byabwe ebyabalonda okumala ebbanga lya myaka 5 egyekutte. Wabula ababaka bano batandise okulayizibwa mu kiseera nga Paalamenti y'11 ate tennaba kuggalawo mirimu gyayo mu butongole nga bwe kyandibadde. Embeera eno ereese wakatuubagiro olwa Paalamenti y'ensi eno Uganda kati okubanga mu kiseera kino erina ababaka ba mirundi ebiri okuli ababaka ba Paalamenti y'11 n'ababaka ba Paalamenti y'12 kubanga n'ey'11 tennafundikira mu butongole. Omusasi waffe Edith Nabagereka ali ku Paalamenti alondoola ebyokulayiza ababaka.
Olwaleero lwe lunaku olusoose olw'ababaka abalonde abagenda okukiika mu Paalamenti ey'12 okukuba ebirayiro byabwe ng'era enteekateeka eno yakulungula ennaku 3 okuva olunaku olwaleero okutuusa olunaku olw'okutaano ssabbiiti eno. Wo wabweru w'ekizimbe kya Paalamenti ne munda wakyo wayoyoteddwa bulungi ng'era wano wasiddwawo ne weema ababaka mwe balindira ng'era amaliriza okulayira alinnya amadaala ga Paalamenti ne yeekubya ebifaananyi ku bisenge ebyayoyoteddwa obulungi ne langi za bendera ya Uganda. Bio ebyokwerinda okwetoloola Paalamenti yonna biri guluguru nga n'abasirikale ba poliisi bayiriddwa mu bifo eby'enjawulo okukuuma emirembe. Bo abazze n'abantu baabwe abasukka ku muwendo ogw'abaweereddwa balekeddwa wabweru wa Paalamenti nga bakokkomadde. Obululu n'emizira obubadde butasalako okuva mu b'enganda wamu n'ab'emikwano abawerekeddeko ababaka bano obwejja bw'owulira nga busaanikidde ekifo kino okulaga essanyu lyabwe. Kalani wa Paalamenti Adolf Mwesigye yakulembeddemu omulimu gw'okulayiza ababaka bano era ono aliko byalambise.
Noting that Section 2 of the Oath Act, Cap 19 of the Laws of Uganda, mandates the Speaker of Parliament or the Clerk of Parliament to tender the Oath of Allegiance and the Oath of Member of Parliament to a person elected to Parliament. Now, therefore, by the powers conferred upon me by law, I will proceed to administer the Oath of Allegiance and the Oath of Member of Parliament to each member elect. Signed, Adolf Mwesigye, Clerk to Parliament of Uganda.
Bo abamu ku babaka abakakuba ebirayiro byabwe kuliko omubaka wa Olungo County JJ Edong, omubaka omukyala owa Jumani District Jessica Ababiku era bano basuubizza okukuuma ssemateeka w'eggwanga.
I, General Abubakar Odongo JJ, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me Allah.
I, Dr. Sylvia Tumuhirwe Arinitwe, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, defend the Constitution, so help me God.
Achai Julius Ludo, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God.
I, Achia Kiru Gabriel, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as the law established. So help me God.
Kulashinana munana akutonyeze munana CBS Radio eyobujanja nze Edith Nabagereka wano ku Paalamenti.